Mwambie wazazi wako naipenda boda boda, nikiwa club na boda boda, kwenye bani na boda boda, hata town na boda boda, mitani na boda boda, kote utanikuta na boda boda.
Kumbe ni sinde
boda boda boda, na niendesha maisha boda boda boda,
sipendi kudhalilishwa
boda boda boda.
Ulipokula ada ilikusomesha,
nilikuja Kigoma kifua mbele, from Tanga nimejawa na mahaba tele. Wambie wazazi wako ndio upendo wangu kwako.
Boda boda, kazi yangu boda boda. Wambie wazazi wako naipenda boda boda, nikiwa club na boda boda, kwenye bani na boda boda, hata town na boda boda, mitani na boda boda, kote utanikuta na boda boda.
Na sita kusubiri stendi, kukosa baraka
sipendi,
ndoa yao ilisondoa.
Nile wish I will make you my wife, hey. Na mini ho I will spend my life with you, hey.
Wambie wazazi wako ndio upendo wangu kwako.
Boda boda, kazi yangu boda boda. Wambie wazazi wako naipenda boda boda, nikiwa club na boda boda, kwenye bani na boda boda.